straight now. Slim tiza gacha champions on my pizza. Kumbuka pacha uweze kuti my brother. Kumbuka pacha uweze kuti my sister. Ooh, I'm enjoying my life.
God help those who help themselves. Ngati ndiwe wawulesu zasi pesa bomba sales. Hasolinga no chosa po vingasi. Noko siche pesa no chosa po manyasi. Ayani madaliso sikuti nizimvesa. Kalijo mundu wanga nalesa. Wali vonzi hile nitasha valesa. Mulungu wanga hile lima mutiamanda. My only commander. Umusia wakada kufanda.
Kumbuka pacha uweze kuti my brother. Kumbuka pacha uweze kuti my sister. Ooh, I'm enjoying my life. Ooh, I'm enjoying my life. Ni madaliso
nanguwa kuti anakesa mwasi.
Ni madaliso
nanguwa kuti anapaya jate.
Ni madaliso na na. Your life silly is my brother. You gotta hustle to find some man. I gotta hustle. Oh yeah yeah. Kupita na pita na manga ndio woso. Boneseka to fight for something that you desire. I'm a brother. Hustle, hustle. Paka chape ufike pa. Kumbuka pacha uweze kuti my brother. Kumbuka pacha uweze kuti my sister. I'm enjoying my life. Uweze kuti my brother. Kumbuka pacha uweze kuti my sister. Ooh, I'm enjoying my life. Ooh, I'm enjoying my life. Ni madaliso
nanguwa kuti anakesa mwasi.
Ni madaliso
nanguwa kuti anapaya jate.
Ni madaliso.
Sorry, true story. Yeah, sorry, true story. Yeah, I guess it right. Yeah, get your money as I see you. I guess it right.